kupendeza. Twende takupige picha, tulivo mzuri, nifanye kio uone tulivo metisha. Ai, 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 ukiwa mbali miazikai, na isika vilo takutongoza nkikukosa wendo hai. Oh my, 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 sheri mote mananga iyo. Ya bolingo, ya bolingo, ya bolingo. Me and you with it forever. Ah, na wendo na niweza. Ah, mitoku maiti we jeneza. Ah, nemo, ay, nemo, baby. Ah, oh na na na, eh.
Niko nawe stamani kwa na mwengine tena.
Oh na na na, eh.
Na hata na wewe unanipenda na mi, baby.
Oh na na na, eh.
Niko na wewe tunapenda.
Oh na na na, na eh.
Kufiche siri na kwangu we uko mwenyewe.
Basi jitai hadharani enjoy.
Nisha beti moyo na mwili, vyote nimeweka kwa kwa wewe.
Nipune kangipai au kupune nifurai.
See, you're the one that I choose,
baby.
Come make a dance, baby, do the groove,
baby.
Mbashan poteza mi lose,
baby.
Tamu kaima umwa mchuse,
baby.
Mwengine tena.
Oh na na na, eh.
Na hata na wewe unanipenda na mi, baby.
Oh na na na, eh.
Niko na wewe tunapenda.
Oh na na na, eh.